Sakwa basesimeni la khona kusengathi impili yama futhi ithemba liyaphela. Leyo mizwa akumele neze ithathwe kalula. Kumele futhi ihlaziwe ngosecina ongakwazi kulethe ukubona okwehlukile esimeni. Abantu abazabelahlekelwe yithemba bayinhliziyo yethu la kwa Focus on the Family. Futhi enhlelo yimbili esithi khona ezomndeni. Sizobuka isimo la khona kugcwele ungabazi nokomnye wabalali bethu. Hlala nathi. Kwintobeko kwimukuba ngibengelele umlaleli. Ezomndeni, uhlelo kulethezeluleke iphathekayo ngaba Focus on the Family. Sithola umbuzo ogcwele ukububula komunye umlaleli wethu ethi, ngakube sehluleke sinjengami, singajabula kanjani empilweni? Ngiyayizonda engikho nengikukhona. Ngizonda ngewashing engawashiwe, amasokisi angcolile agcwele phansi, neyingubo endlini, nomthwalo weyingubo eyingcolile ehlanzwe neziklini, nezitshe eyingcole eyigcwele indlu yonke. Ngizizwa ngilini kunabo bonke abantu emhlabeni, nempilo yami yezothando nayo imadlabhadlabha kanjalo. Ngizizwa ngingophukile, angifanele ukujabula, nabo bengafanelwa kodwa nginamahloni ukuthi khona uyovesa aqhumbuke, angikhumbuzise emumva lami, ngokuthi ngibe mubi kanjani, khona lapho wonke umuntu uyongizonda futhi, ningangisiza. Phambi kokuba sishutho, sithanda ukusho ukuthi ugcizelelo lokuzizwa usebuhlungwini luyithintile inhliziyo yethu kakhulu. Inhliziyo yethu inawe kulesi sikhathi esimnyama empilweni yakho futhi sifuna ukuba lusizo ndlela zonke esingaba lusizo ngazo. Njengoba ungaba nolwazi kumbe ungenalo, iFocus on the Family iFamily Outreach yamaKristu emingezwi sikhola ngenhliziyo yethu yonke ukuthi ukhiwe imishikashika woluntu ikakhulukazi ofana nowakho munye qha ukholo lweqiniso kuNkulunkulu nobudlala noJesu Kristu inkosi umsindisi wethu. IBhayibheli lisitshela ukuthi wonke umuntu ozaliwe udalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu Genesis 1:27. Liphinde libeke ngokusobala ukuthi ngokuba singumsebenzi wakhe kuKristu Jesu sidalelwe imisebenzi emihle ayilungisela ngaphambili uNkulunkulu ukuba sihambe kuyo kwabaseFesu 2:10. Ubungcweti bezandla zikaNkulunkulu futhi unokuningi ongachazeki akudalelwe wena. Inqobo nje uma uzonikela impilo yakhe ezandleni zakhe. Njengoba umphostoli uPaul wabhala encwadini yakhe yokuqala kwabaseKorinte ethi, lokhisa lingakubonanga nendlebe engakuzwanga, ungavelanga enhlizweni yomuntu, uNkulunkulu ukulungisele abamthandayo, eyokuqala kwabaseKorinte 2:9. Ngokolimi lwesosayikholoji, ungene ogibeni lalokhu abachaza ngokuluthwa kwengqondo yakho ngezinto engelele iqiniso izithumele emzweni yenhliziyo yakho ngendlela ebuhlungu ongeyiyo. Ibonelo umqondo ukuthi uma uthi ngisehluleke ukuhabaza ngesimo, ngizizwa ngingcolile kunabo bonke emhlabeni, ukujahela kwisiphetho, angifanele ukujabula empilweni, ukwenza isimo sibe ingozi engapholi, ngisho ngathiwa kungifanele kodwa kovese kuqhamuka ozongikhumbuzisa emuva lami qede wonke umuntu angizonde. Wonke umuntu kahlehle olalela inkulumo yakho uzobona ukuthi ubuka isimo njengesingeke silawuleke ngokwenganekwane oyikhethele yona ukuyikholwa. Uma udinga ukuguqula impilo, kokunye kubiza ukuba uyirabhe lemigodi yemicabango enegative. Ungaqala ngokuthi wange lokhu uNkulunkulu akushilo ngobuwena njengomuntu nothando lwakhe olungasoze lwaphela. Singacela ukumemela e-online store yethu ku-safamily.co.za. La khona uyothola amakhulu ey'nsiza engalusizo ngxasha nosakha kabusha ingqondo yakho. Usama kwindikimba eluthando lukaKristu. Siyazi ukuthi nebala lomcabango ogudluza umqondo kokunegative kululu kusho kunokwenzeka kwawo. Ohlelo olulandelayo sizoletha iy'biba zokulapha lesi simo esikhola zokwazi uba zikusize ukuhlabele phambili. Sikhola uzoba nathi futhi nakulona. Okwamanje, uma uthanda ukuxoxa nongakusiza, sicela ukuba ushayele umnyango we-Focus on the Family wezokululeko. La khona abaluleki bethu abaqeqeshiwe bangakhuluma nawe ngocingo kumbe bakuxhumanise nongoti abaseduze nawe. Sishayele ku 031 716 3300 kumbe ungena ku safamily.co.za bese ucofa counseling link. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi Focus on the Family. Sihlangabezwe ohlelo oluzayo, sisihlabelisa phambili umndeni wakho.